Oh my God, Flick made it.
Whoa, 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 whoa. Look at me, Flick, bow. Oh, yeah, yeah. See what I'm doing is now. See me, Rushero. Nibu Lango. Me number to find you if you're. I don't see anything wrong. Nisha said, my all I need is love. Oh, yeah. You just a freak, freak, freak. Kila kukicha wuna taka kileo. Sengino kuna famba. Mtu wa kiki, kitu kikizi wuna taka video. Mbona wish you wonder. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona, kameanza kunipa mape. Kana tabi mba, mba, mba. Mba, mba, mba. Kana tabia mba, mba, mba. Mba, mba, mba. Kana tabia mba, mba, mba. Mba, mba, mba. Kana tabia mba, mba, mba. Mba, mba, mba. I said, she knows how to give and take. Amenifanya mikwake mateka, yeah. Sometimes I'm just tempted to touch. Pause zake misia zidenai. Chizi fala wangu. Wopo akilewa naonge ya kimombo, yeah. I just like a liku nyau. Oh no, sitoshe kinataka mo, oh, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona, kameanza kunipa mate. Kana tabi mba, mba, mba.
Kana tabi mba,
mba, mba. Kana tabi mba, mba, mba.